Sort of the ball.
Oh Lord. Yeah.
Siku damba koka Wangwiro kuma mutima ndi njoka Nyimbo zanga I know you dance Koma kuseli kundi kuziwa ndi Judas Tikamalira inu kuma mwetulira Ama siye mweti kulira Zina la Tumasa ndusa kapito Yoyambira yanu geni Zina la Tumasa ndusa manifesto Yopangira kampeni yanu Ana njoka inu Zimufuna tizikondwera kuma tizikanda Ana njoka inu Mwemuma atandi michedo ndi mabu Zabasi, koma, siko ndilo sunguli ilaili Wante, moja kuma nandizo koma
Aricha hona nzako chapita lelo mawachili paiwe Chao hona nzako chapita lelo mawachili paiwe
Dimakala ndi nthawe wa second rat Kuyiwala zochitika moyo mwathu Dimava kukoma zathu akamavutika Dimayiwala kuti moyo ndiwofunika Masiku sako maose Ungakhale fiti Sungakome ose Ukakhala pansana panjovu usamati pasi palibe mame Bale wange Usazitame Dziko ndilo zungulira ili Lelo lili kwa mele mawa Christina Blue night akulira zinthu zamuthina Ndiye iwe wati zisakukhuze Nawe vuto lika zakugwera Lisazatikhuze Mbale wange Ukaenda uzisi ya pazi Mulomo ndi chigawenga Mau wa malenga Choka kavenga
Chuhuni mzako chapita lelo mawachili paiwe Chuhuni mzako chapita lelo mawachili paiwe Chikari go Chapita lelo mawachili paiwe.